yewtere sukaɓe mal fu.
Inniraɓe yogaɓe, seedi jaati na holi safariji tubakuɓe, kaɓe gattani hakkillo dunno ɗi ɓaleɓe. Caggal ko mbinanama ordonnance go mi nawtoreke safariji tubakuɓe. Inniraɓeɓe gattanta hakkillo safariji ɗi ɓamete, saabi sukalaji gonɗi dow mabɓe. Safariji tubakuɓe ɓaleɓe fuf na sawra sukaɓe, sato leɗɗe ɗe na kaaɗi sanne. Nden noon hani adadu muɗum hayɓe sanne. Leɗɗe ɓaleɓe mamiraɓe amen nawtoreke sawrude en fuf, foye goto toon dulla wiide eɓe ɓuuri en cellal. E dow andal makko faratiji ɗi mbawi sawbinde safariji ɓaleɓe, Madou Kounare cawrowo dardi honoroɓe makkoɓe hayɓuri kabar muɗum no fewiri. Oɗo cawrowo keɓɗo ngal ɗo andal junggo abba muɗum na wawi ñande fuf bisimude ko waratan noga yo inniraɓe jogɓe sugullaji. Oɗo neɗɗo joɗiɗo Fombabougou e hakkillo Madou, saraɓe na hani humpitade dow no safariji ɗi totate sukaɓe ɓe. Ko ɓuuri hewde keccel doli planama e faral gan hokkete, nden noon leɗɗe cawrata so safariji ɓaleɓe so tubakuɓe. Sikki wala kay soni noɗi nawtorte wattanaka hakkillo fodde ɗi sawruɗi ɗi mbawi latade kasara. Ittoɓe leɗɗe ɓaleɓe gontun lollirɓe etno pharmacie, nawtortoɓe tawangal mamiraɓe mabɓe gila hurnuji kewɗi. Ɓe andani leɗɗe ɗe e ñawuji ka ɓe gattini hakkillo sanne e nawtorgol majje. Noona ko noon ɗum no hollitiri docteur Oumar Soumari gollowo pharmacie, e wimakko resgol no fewiri safariji ɓaleɓe gonti Allahji. O holti wiide ɗeɗo cafaje ɗe so ɗe ɓaleɓe ma ɗe tubakuɓe no mbawi sambinde ti Allahji cellal soni nawtorgol majje teddinaka. Ko ɓuuri hewde keccel doli planama e faral gan hokkete, nden noon leɗɗe cawrata so safariji ɓaleɓe so tubakuɓe. Sikki wala kay soni noɗi nawtorte wattanaka hakkillo fodde ɗi sawruɗi ɗi mbawi latade kasara. Ittoɓe leɗɗe ɓaleɓe gontun lollirɓe etno pharmacie, nawtortoɓe tawangal mamiraɓe mabɓe gila hurnuji kewɗi. Ɓe andani leɗɗe ɗe e ñawuji ka ɓe gattini hakkillo sanne e nawtorgol majje. E ley leydi Mali, yimɓele hewɓe pewti e safariji ɓaleɓe saabi ɓe jeehi jaati nafakaji muɗum. Ka noon dunkenɓe kay na cikiti faa hande tottugol ɗiɗo safariji ɗi sukaɓe ɓe.
Yewtere sukaɓe mal fu wonno